5, 6 on that boy.
Yeah. That is your dream today.
Hey, yeah. On that boy. Well, yeah. Nikikumbuka kule metoka mbali. Matatizo shida lali. No. Nilifungwa miku toka mbali. Sikujua ntapata uhuru. Rafiki wangu hata wazazi wakanichukia. Nilijua nimefika mwisho. Sikujua ntapata uhuru. Rafiki wangu wakanichukia. Life mbaya mikweli nimepitia. Mashida mingi ni mikweli nimepitia. Life party, maisha mbaya. Konde boy, konde boy. Pinji bie mpise munze bawakana. Vienen sieno, nembona bonante. Oh, ula mubu biobu chamu, de buen pise mubambi. Jia nentubu mutonzi, sabane konante. No, no, ula mubu chamu, konde de buen pise mubambi. To vienen bona bonante, sieno mani. God bless my life, but it touch my life. Maisha mbaya nimepitia, Mungu guza maisha yangu. Guza mi maisha yangu, oh, no, no. Guza maisha yangu.
Shadow Production.